Abakatina abatini sonse Abinda amuse itunda Tumweba somulunja kuma Umusumba mulunja lunda Tutasaba vyebirunja bituwa Yukwe musambu kwefe mukemwa Chimba mutinga na nchimulwatu Mweba zana manjuse yampa Tuza na abakakaba nini Gimwana wani nanga sobola Yange muzise wiki na kisufu Matala abatami oguyuchi Ziza na abashawa abeta Nanzi somu inze sobola Bona na abazole zole mbafuga Neba zana omukade mama Okuzara na yore nosomisa Mofunile winji ya ula Yandi hide koku kange ya kola Tirisha kore la vyona mukama Yaga ulu la vyagava Umu umu zemi limbe la mura Gwa uda uda wa sanzo kunyora Bona Mkwano mwenyufu Mbingira mweli kwa shawa Jovane jora kampa wakuru Zechinsa vata wasa makisi Okukumile visivu kukukula Musiti mutufu chifune Dunia ni wono jivunanza kamba Mkwanja wa mweli nchombi mahi Ateno kuhune sisi chesanyo Ngavuli wanda nonori yako mahi Chivino chivinyo kubakazi Sote wei vana na we mwami Okushayo wa shantisa ya nasi Obanga suze mdungu linjini Nawe mbola vyaba ore hankuma Naesa suza mkoye ishinene Okushayo wa shantisa ya nasi Kusengula na vama kumitara Omulala galula shisi chenjini Kwentisa ilio chivona kakusayo Echikambo chomu kwano shinufu Osanga na wakati mwatu Mabumogeze utajama mtwebe Kuli kutembwa ndwate kunjini Zengu itaku Kwa kisago mkuo Okukigwa kitna kikate waba Choko chivona bie ya terasima Nosika senko fao inyini Sisinka nyinko mkumitego Mamchivuzo shogu shao ya uwa Na ya nukuza usungu usufu Nisiwezo ne mfukire kwalu Yona Sitani jenjini omtabazo ebitare ebigumu Awaba omukwano kuyesha naku eratabala olutalo lwenyini Butabangu kulidde mbeli ndaba Awo emubaye afune essanyu Era abeera musesa wandasi omutego gukwasa mumulira kuma Fuba obe mugumu mukukemwa Tutambula omuduli atuziga Ate munnange musajja wandasi obukodya banankumu nga kikola Olaba ayita mikwano jennyini Ono kwabbira ku byamanyo ndaba Batuyita nyeludda mupata Wakati mbuvumunga ensalo emuwala Kamera kasera kandasi Mwushayi wefuze sanyo Mwufuku mwili songo mbengumu Ndaba mannange mwatu lunjini Ewe amambia njade mbaji Sentoliza sitani zenjini Loko loko mpengo mazino Ritimbe ule kisenge cha moru sazi Na baba lingi zaba no kupali Baba lio bakute kumatama Sati kuwa muwaite na kune mpende kamyo ya nti ulira Kuliba kuswari la mutia Nga tuju kila we mwari kumutego Mkula jano liku ya moya sa Nemwe sema na busisi yona Oh oh Mkwana ganza Joko sisa makuchoto kwenyini Chivugo miliza chechi soka ngoyote Chitiri wachi majasembe la wakuli Chinushire mjeba njo kulika Uwa wanya sanyuli alubedela Echitabamba kono wansi wanjula Elakwa liga chenku matiza Evita niko mkwana mbike tiwe wola kulima kubali wakati mchi womeleze chinyufu nemuhingira omukwano musanyu teribere sanye chifune kwekuseme chotongoyo tawe kisoke kibukumilise chinyufu sugwi ongera komuve babe dala mwabambiro sokuse nsawe jukira omukufuna nchono kwoko yakufukise jute munange nomupya injawulo zero buba gwokuli yasoka kutona nga nompya isemu kutona tewalikuwa na mirembo chokoba chojija jeteti chawe utujogire jute nga nemisege utumankumu okusinzira kuntegera yennyini eyoyo kwe bakyaye ngaalumwa kusisinkana n'abakyala mu birabo nga batandise kuyiga kabisi bw'olw'ebiroozi enkumu bwanaatamiramu kwe kuwona ekintu eky'obulimba wennyini kubanga kyo kigamba omukwano atukigattamu kabisi kubanga kuseesa kutayasa ennyabo omulala agwa ku byabugagga waka byemukoleredde ebbanga ekwanvu najjayo noona n'ayasasebo nga ku kalenda y'omukwana ayalise olwoba bamalirira kutta kwennyini okusaanya obulamu nga kigumu sebeeriyo abakufuula emmere obukyayi bwefuza essanyu omulala kuba mukaddako kennyini n'aganza wa sipiidi okulumya n'agwanekwata gya musitiki ng'agwira nanti n'olaba ettabu n'okusomosa muze gwa nkumu afazali yeeyazikwa ebiwunda ebbeyi bwavi waabwa dde mbugamema n'okwoleka ensi waggulu essubi gwe bba omuntu w'ofuna n'okufiirwa kubaawo ku bbali kale n'obukyayi bwe buli entebe kalenda y'omukwano w'ekoma atayi kyatteeka omuntu w'ofuna n'okufiirwa kubaawo ku bbali kale n'obukyayi bwe buli entebe kalenda y'omukwano w'ekoma jjukira essanyu teribeerera ndaba omukwano luba lugendo lwa nsozi ko n'ebisirikka era w'osotya eriyo n'abali abakenga ku bbali kaleko ogwingira kimatire ntyobeera okutte mu ddene okuteregenya etambukwa buune buzibu obwa buli kala okuganja n'obukyawo embiike kibiriokutonde wennyini kale tewali nsonge beekoza binene mugumaagumanga mwekyo mwejjusa ogwejjukira engambo mutuli wandase nayatekwoyo kubanga olaba ekyendasa ekimwambula ennyota eyesirikiddaawo yakira ne wandika oyo bw'abanga ayita ekitwakiwunzisessebo tekitegeeza kubulwa kkubo eri ekisinda ekiraalo gye kiri nyimbyesekubiira mu njuyi bino mbibeera ludda na ludda mbaami ne mbakyala yonna ze ndiwe bukonja mweraba bakulu